Blog Talk Radio. We need to prepare our salvation and our lives on the foundation of the rock.
Tunahitaji kuandaa maisha yetu na wokovu wetu katika msingi wa mwamba.
Because he's saying,
kwa sababu anasema,
that this entire earth,
kwamba dunia hii yote,
you can divide the people into two.
Unaweza kugawa watu kwa kuwili.
One group that can withstand the storm,
kikundi kimoja ambacho kinaweza kuelezea mawimbi,
and the group that will be swept away,
na kikundi ambacho kitafagiliwa.
And so he's saying,
na hivyo basi anasema,
in passing, because I'm heading to a message,
kwa kupitia tu kwa sababu naelekea kwa ujumbe,
he's saying the following.
Anasema yafuatayo.
He's saying that there are two types of storms I want to discuss here.
Anasema kuna aina mbili ya dhoruba ambayo nataka kuelezea hapa.
Listen, there are storms of this life.
Kunayo dhoruba ya maisha haya hapa, haya hapa.
And there is the day of the storm, the final storm.
Na kunayo siku ya dhoruba, ile dhoruba ya mwisho.
Will you remain standing on that day?
Utabaki kama umesimama katika hiyo siku?
Because when you look at all the buildings in town today,
sababu unapoangalia majengo yote katika mji leo hii,
in the city of Eldoret, yeah,
katika mji wa Eldoret ambapo tupo,
wow, they all look strong and well built.
Wow, yanaonekana yana nguvu na yamejengwa vizuri.
Until the storm comes.
Hadi wakati dhoruba itakapokuja.
It is the storm that verifies your foundation.
Ni dhoruba ambayo inadhibitisha msingi wako.
If you ask everybody in the church,
ikiwa utauliza kila mtu kanisani,
do you have genuine faith?
Je, unayo imani kweli?
Oh yes, we do.
Ah, tunayo.
I want to discuss two storms, this life, the storms in this life, and the storms, that major storm, the day of the storm.
Nataka kuzungumzia dhoruba mbili, dhoruba hii na hiyo dhoruba muhimu ambayo inakuja.
In passing.
Kwa kupitia.
Look at this now.
Angalia hii sasa.
I found out,
nikagundua,
that the storms of this life,
kwamba dhoruba za maisha haya,
can actually help you as a Christian,
inaweza kukusaidia kama Mkristo,
to verify,
kudhibitisha,
what type of foundation you have,
ni aina gani ya msingi ulionayo.
And I said, that is the self-help kit, a kit that makes you verify.
Na nikasema hicho ni chombo cha kukusaidia wewe kudhibitisha.
For example,
kwa mfano,
you can run into a marriage storm.
Unaweza kuingia katika dhoruba ya ndoa.
Does Jesus stop being the Lord because now you are in a marriage storm?
Je, Yesu anakoma kuwa Bwana kwa sababu sasa umeingia katika dhoruba ya ndoa?
You find people that run away from Jesus now.
Unapata kwamba watu wanatoroka kwa Yesu sasa.
So now I don't even want to believe in the Lord.
Sasa sitaki kuamini kwa Bwana.
Because my marriage is broken apart.
Kwa sababu ndoa yangu imevunjika.
You can right away tell.
Unaweza papo hapo sema.
When your foundation is not on the rock.
Wakati msingi wako hauko kwenye mwamba.
Using just the little storm, maybe they're not little, the storms of this life.
Kutumia tu dhoruba ya maisha haya.
Hallelujah.
Hallelujah.
How about the storm of a rebellious wife, rebellious husband?
Na je kuhusu dhoruba na mawimbi ya mke ambaye ni muasi ama mume muasi?
There are countries we have gone to.
Kuna inchi ambazo tumezienda.
I have gone to.
Nimeenda.
Where you hear that the bishop, the wife did this, so he took a knife and he killed the wife, he's now in court.
Ambapo unasikia kwamba askofu, mke wake alifanya hivi, akachukua kisu, akamuua, akamchinja, sasa wako kotini.
And so, you can easily tell when the foundation of that man, of that woman, is not on the rock.
Na hivyo basi unaweza kusema kwa urahisi, msingi wa huo mtu hauko kwenye mwamba.
How about rebellious children smoking bang, drinking? Do you stop worshiping Jesus because that's happening?
Na je, kuhusu watoto ambao ni waasi, wanavuta bangi, wanakunywa na vileo. Je, utakoma kuabudu Yesu kwa sababu ya hiyo?
How about the death of a loved one?
Na je, kuhusu kifo cha mtu unayempenda?
How about if you run into legal problems?
Na je, ukiingia katika masuala, ukiingia katika shida ya sheria?
Where sometimes your wife is suing you.
Wakati mwingine mke wako anakushtaki.
She wants divorce.
Anataka talaka.
She has taken you to divorce court or the husband, whichever.
Amekupeleka kotini kwa ajili ya talaka ama mume yeyote yule.
And she's beginning to say lies there, lies about you in the court.
Na anaanza kusema uongo pale kwenye koti.
Hey. Does Jesus stop being Lord?
Je, Yesu anakoma kuwa Bwana?
I know it's very easy for you to say no.
Najua ni rahisi kwenye kusema hapana.
But in the real situation on the ground,
lakini katika uhalisia,
those storms,
hayo mawimbi,
can be such a formidable force,
yanaweza kuwa nguvu fulani,
that can shake the salvation of even a bishop to the core,
ambayo inaweza kutingiza hadi wokovu wa askofu kwende upotelee mbali.
Do you understand? How about the loss of a job? You are the breadwinner, and then you've lost your job, and your wife is now not respecting you.
Na sasa, na je kuhusu kupoteza kazi? Wewe ndiye ambaye unaleta mkate nyumbani, na umepoteza kazi yako, na sasa mke wako hata hawezi akakuheshimu.
She starts now going to work, and when you call her, honey, I have washed the children, and it's 8 p.m. We are waiting for you for dinner.
Na sasa naanza kwenda kazini, unaanza kumpigia simu.
Mke wako anaenda kazini, alafu wewe una kazi. Sasa wewe unaosha watoto na pika chakula pia, alafu saa 2 za usiku Friday, Ijumaa, unampigia simu. Mami, uko wapi? Watoto wanaongojea dinner. Alafu anakuambia, don't worry about me, you people just eat.
Hapo nasema hapana, nyie watu msijali, mkule tu.
Hey!
Hey!
Does Jesus stop being Lord?
Je, Yesu anakoma kuwa Bwana?
And she tiptoes, she enters the house at midnight tiptoeing.
Na anaingia ase wakati wa usiku wa manane.
Those storms.
Hayo madhoruba, hizo dhoruba.
Of this life.
Za maisha haya.
Can even cause you to stop preaching the gospel.
Inaweza hata kukusababisha ukome kuhubiri injili ya Kristo.
And that's why I'm saying.
Na ndio sababu ninasema,
as pastors,
kama wachungaji,
you can use those storms in this life,
unaweza kutumia hizo dhoruba katika maisha haya,
to really know,
kwa kweli kujua,
and verify,
na kudhibitisha,
whether your salvation,
ikiwa wokovu wako,
your life,
maisha yako,
and your ministry,
na huduma yako,
is really on the foundation of the rock,
kwa kweli kama iko kwenye msingi wa mwamba.
Sometimes to get a baby,
wakati mwingine kupata mtoto.
I know because I pray for a lot of them.
Najua kwa sababu nawaombea wengi miongoni mwao.
You see, some of them brought the baby now to the altar yesterday.
Tunaona sasa wengine jana walileta mtoto kwenye madhabahu.
Where you are there for 16 years there's no child.
Ambapo mko kwenye ndoa miaka 16 hakuna mtoto.
I want to move to the next storm.
Nataka nisonge kwa dhoruba nyingineyo.
The final storm.
Ile dhoruba ya mwisho.
We are all preparing for that day.
Sote tunajiandaa kwa sababu ya hiyo siku.
Your role as a pastor.
Wewe jukumu lako kama mchungaji.
Is to prepare your congregation.
Ni kuandaa kusanyiko lako.
That on that day.
Ya kwamba katika hiyo siku.
When the Messiah comes.
Wakati Masihi atakapokuja.
When the storm comes.
Wakati mawimbi yatakuja.
Your church can withstand the storm of the day.
Kanisa lako linaweza kustahimili mawimbi ya siku hiyo.
And enter eternity.
Na kuingia umilele.
That is your primary role.
Hilo ndilo jukumu lako la kimsingi.
And Matthew chapter 16, verses 16 to 18, we are not reading.
Matayo 16, mstari wa 16 hadi 18.
Matthew 16, verses 16 to 18 to 19.
Matayo 16, mstari wa 16 hadi 19.
Listen to what he says about that day.
Sikiliza kila anachosema kuhusiana na hiyo siku.
And he says,
naye anasema,
who do people say I am?
Watu wanasema mimi ni nani?
And they say, you are prophet of old, come back.
And
then, you know, the whole question was to the disciples, by the way. Then he turned to them, he asked them, how about you? Who do you say I am? Then Simon Peter comes out and says, you are Christ, the Son of the Living God.
Wewe ndiwe Kristo, mana wa Mungu aliye hai.
And he said, Peter,
alafu anasema Petro,
that has not come from the world.
Hiyo haijatoka kwa ulimwengu.
Only my Father must have released this to you.
Ni baba yangu tu amekufunulia hii.
And he said, on this rock shall I build my church.
Alafu anasema katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu.
It was not on Simon Peter.
Haikuwa juu ya Simioni wa Petro.
It was on the conviction.
Ilikuwa katika kushawishika.
On the recognition.
Katika utambuzi.
That he is Christ.
Kwamba yeye ndiye Kristo,
the Son of the Living God.
Mwana wa Mungu aliye hai.
So do you see now,
kwa hivyo je, waona sasa,
the foundation that you as pastors,
msingi ambao nyie kama wachungaji,
the rock that you as pastors,
mwamba ambao nyie kama wachungaji,
should be launching your churches,
ambao mnapaswa kuzindua makanisa yenu,
the recognition,
ile kutambua,
that he is Christ,
kwamba yeye ndiye Kristo,
the Son of the Living God.
Mwana wa Mungu aliye hai.
And inside there,
ndani mwake mle ndani,
many other things.
Kuna mambo mengi mengineyo.
If he is Christ,
ikiwa yeye ndiye Kristo,
then he is also holy.
Basi yeye ni mtakatifu.
Can I move on now?
Je, naweza nikaendelea sasa?
Still taking that identity of wisdom.
Bado nikichukua hicho kitambulisho cha hekima.
Then now we go to Matthew chapter 24.
Alafu sasa tuenda kitabu cha Mathayo sura 24.
The message to the pastors all over the world now.
Ujumbe kwa wachungaji kote kote ulimwenguni sasa.
Matthew 24.
Mathayo 24.
Verses 41 to 55. 45 to 51.
Mstari wa 45 hadi 51.
That's where we are beginning to read.
Hapo ndipo tunapoanzia leo hii.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen, amen. We are together, right?
Tuko pamoja.
Yes, I wanted just to be comprehensive with you because I will never get this opportunity.
Nilitaka tu kuwa wavilindi pamoja nanyi maana sitapata fursa hii.
Matthew 24.
Mathayo 24.
I said verses 45.
Nalisema mstari wa 45
to verse 51.
Hadi 51.
The instruction to the pulpit.
Maagizo kwa madhabahu.
To the pastors.
Kwa wachungaji.
Hallelujah.
Hallelujah.
He says verse 45.
Anasema mstari wa 45.
Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time?
Ni nani basi aliye mtumishi mwaminifu na mwenye busara ambaye bwana wake amemweka kusimamia watumishi wengine katika nyumba yake ili awape chakula chao kwa wakati mwafaka?
Then he says,
alafu anasema,
it will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns.
Heri mtumishi yule ambaye bwana wake atakapokuja atampata akifanya hivyo.
Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions.
Amen, amen, nawaambia atamweka mtumishi huyo kuwa msimamizi wa mali yake yote.
But suppose the servant is wicked and says to himself, my master is staying away so long.
Lakini kama huyo mtumishi ni mwovu naye akasema moyoni mwake, bwana wangu anakawia muda mrefu.
And then he begins to beat up his fellow servants and to eat and drink with the drunkards.
Naye kisha akaanza kuwapiga watumishi wenzake na kula na kunywa pamoja na walevi.
The master of the servant will come on a day when he does not expect and at an hour when he is not aware of.
Bwana wa mtumishi huyo atakuja siku ambayo mtumishi huyo hamtazamii na saa ile ambayo haijui.
You cut him to pieces and assign him a place among the hypocrites where there will be the weeping and the gnashing of teeth.
Atamkata huyo mtumishi vipande vipande na kumweka katika sehemu moja ambapo kutakuwa na pamoja na wanafiki, mahali ambapo kutakuwa na kulia na kusaga meno.
Now this is the message I wanted to bring to the pastor.
Sasa huo ndio ujumbe nilitaka kuwaletea wachungaji.
Is using the same identity of wisdom.
Bwana anatumia kitambulisho kile kile cha hekima.
And he talks about this hour.
Na anazungumzia kuhusu saa hii.
And the return of the Messiah.
Na kurudi kwa Masihi.
And the role of the shepherd, the pastor at this hour.
Na wajibu wa mchungaji katika saa hii.
Then he asks.
Kisha anauliza.
Who then?
Basi ni nani?
Is that faithful and wise?
Ambaye ni mwaminifu na mwenye busara.
Servant.
Mutumishi.
Whom the master.
Ambaye bwana wake.
Has left in charge of the house.
Amemwachia ushukani nyumba yake.
Of the household.
Katika nyumba.
To feed his fellow servants.
Kuwalisha watumishi wenzake.
The key word there is fellow.
Neno muhimu pale ni wenzake.
To feed them.
Kuwalisha.
At the proper time.
Kwa wakati unaofaa.
Wow. There are few things that come out there.
Kuna mambo machache yanayojitokeza pale.
He is talking about the coming of the Messiah.
Anazungumzia kuhusu kukuja kwa Masihi.
And he's saying.
Naye anasema.
That the Messiah.
Kwamba Masihi.
Will come on a day when we don't know.
Anakuja katika siku tusiyoijua.
And at an hour we least expect.
Na katika saa ambayo hatutarajii.
He raises that right away.
Anainua hiyo papo hapo.
But he's saying.
Lakini anasema.
That number one.
Kwamba jambo la kwanza.
The owner of the house.
Mwenye nyumba.
I think now I am touching the raw nerve.
Nafikiria sasa ninaguza mfupa wenyewe.
In the church.
Katika kanisa.
Among the pastors, I am beginning to touch your sensitive button.
Miongoni mwa wachungaji nimeanza kuguza mahali nyeti.
He's saying,
anasema,
the master,
bwana,
the owner of the house,
mwenye nyumba,
and there are many slaves in that house.
Na kuna watumwa wengi katika hiyo nyumba.
Many servants,
watumishi wengi.
But he decides to choose one of them among them.
Lakini anaamua kuchagua mmoja miongoni mwao.
And he gives him an assignment, a charge.
Na anampatia wajibu, jukumu.
To feed his fellow.
Kuwalisha wenzake.
Fellow servants.
Watumishi wenzake.
At the proper time.
Kwa wakati unaofaa.
That is such a standard to the gospel.
Hicho ni kiwango cha juu kwa injili.
You can see right away.
Unaweza kuona papo hapo.
That he is saying.
Kwamba anasema
to the pastors,
kwa wachungaji,
that number one,
kwamba jambo la kwanza,
the church does not belong to you.
Kanisa si lako.
That's why.
Ndio sababu.
When you see pastors drinking alcohol,
unapowaona wachungaji wakikunywa pombe.
Pastors going into immorality,
wachungaji wakienda kwa usherati,
giving false prophecy,
wakipeana unabii wa uongo,
using a church as a tienda, a shop,
wakitumia kanisa kama duka,
for earning a living,
ya kujipatia ujira.
Then you begin to understand.
Basi unaanza kuelewa.
That something is wrong in this generation.
Kwamba kuna makosa katika kizazi hiki.
Because he's saying.
Kwa sababu anasema.
The owner of the house.
Mwenye nyumba.
Has simply delegated you.
Na amepeana tu wajibu.
To keep charge.
Kuchukua ushukani.
He already died for the church.
Tayari alilifia kanisa.
You did not die for the church.
Wewe haukulifia.
The church has its owner.
Kanisa liko na mwenyewe.
And he's saying,
naye anasema,
please keep for me the house.
Tafadhali unichungie nyumba.
And feed your fellow.
Na ukawalishe wenzako.
Fellow servants.
Watumishi wenzako.
At the proper time.
Kwa wakati unaofaa.
Until I come back.
Hadi nitakaporudi.
Hallelujah. The moment of truth has come. To the church.
Wakati wa ukweli umewadia kwa kanisa.
Who then?
Ni nani basi?
In this wicked generation,
katika kizazi hiki kiovu,
he is going to be the faithful and wise servant.
Anaenda kuwa mtumishi mwaminifu na mwenye hekima.
That will be able,
ambaye ataweza,
to give food, to feed,
kupeana chakula, kulisha
his fellow servants,
watumishi wenzake,
in the household of the Lord,
katika nyumba ya Bwana,
at the proper time,
kwa wakati unaofaa,
that they may not hunger,
kwamba wasije wakawa na njaa,
that when the Messiah comes,
ili kwamba Masihi atakaporudi,
he will find him feeding them,
atampata akiwalisha.
When you look at the church at this hour,
unapoliangalia kanisa katika saa hii,
then you say, Lord,
basi unasema Bwana,
with all this apostasy,
na mwanguko huu wote,
who then is that faithful and wise?
Ni nani basi huyo mwaminifu na mwenye hekima?
The first thing that comes out is this.
Jambo la kwanza linalojitokeza ndilo hili.
You begin to understand.
Unaanza kuelewa.
That servant,
kwamba huyo mtumishi,
who will be able to be faithful and wise,
ambaye atakuwa mwaminifu na mwenye hekima,
meaning also have the fear of God,
kumaanisha anapaswa kuwa na hofu ya Mungu.
Listen to me now.
Nisikize sasa.
He's saying,
anasema,
that faithful and wise servant,
kwamba huyo mtumishi mwaminifu na mwenye hekima,
is going to be a servant,
anaenda kuwa mtumishi,
who, number one,
ambaye nambari moja,
will be able to detect,
ataweza kutambua,
the hour of hunger,
saa ya njaa.
You have to.
Itabidi.
You have to detect the hour of hunger.
Itabidi utambue saa ya njaa.
That is the only way.
Hiyo ndio njia ya kipekee.
You are going to be able to feed them at the proper time.
Unaenda kuwalisha kwa wakati unaofaa.
Number two.
Jambo la pili.
That pastor,
huyo mchungaji,
now I am speaking to the pastors,
sasa nawazungumzia wachungaji,
that servant of the Lord,
huyo mtumishi wa Bwana,
must be able,
lazima aweze,
also to know,
pia kujua,
where the storehouse is,
mahali ambapo gala lipo,
where the truth of the gospel,
mahali ambapo matunda ya injili,
where the evangelical truth,
mahali ambapo tunda la uinjili,
the Pentecostal truth,
tunda la kipentekoste,
is stored,
limewekwa,
so he may take,
ili kwamba akalichukue,
and feed at the proper time,
na kuwalisha kwa wakati unaofaa.
Otherwise,
la sivyo,
they are going to preach from the books of philosophers,
wanaenda kuhubiri kutoka kwa vitabu vya wenye filosofia,
and psychologists,
na wenye psychology,
and say, I want to teach you some wisdom tricks,
na wasema nataka niwafundishe mambo kadhaa kuhusiana na hekima.
My secret is 58.
Siri yangu ni 58.
When I saw the seed of 58,000,
nilipoona ile mbegu ya 58,000,
someone gave me a private aircraft,
mtu alinipatia ile ndege ya kibinafsi.
You must know where the source of the evangelical truth resides, so you can pick and feed,
pick and feed
at the right time,
ili kwamba uchukue walishe, uchukue walishe kwa wakati unaofaa.
So you may not preach from psychologists,
ili kwamba usihubiri kutokana na wenye saikolojia.
The truth is being released to the pastors today.
Ukweli unaachiliwa kwa wachungaji leo hii.
This is your day of deliverance.
Hii ndio siku yenu ya ukombozi.
Hallelujah.
Hallelujah.
Number three.
Jambo la tatu.
Do you remember that when Jesus,
je, unakumbuka kwamba wakati Yesu,
in Matthew 24,
katika Mathayo 24,
when Jesus gave the secrets of the signs of the coming of the Messiah,
wakati Yesu alipeana siri ya ishara ya kukuja kwa Masihi,
among the secrets he gave,
miongoni mwa siri alizozipeana,
if you read Matthew 24 verses 1 all the way to verse 4,
ikiwa utasoma Mathayo 24 mstari wa kwanza hadi wa nne,
and we are not reading because I'm heading somewhere,
na tusomi kwa sababu naelekea mahali,
then you hear,
basi unasikia,
you hear the Lord saying,
unamsikia Bwana akisema,
before he comes,
kabla hajakuja,
there will be famines and earthquakes in various places,
kutakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi katika maeneo tofauti tofauti.
Earthquakes and famine,
kutakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi.
He already announced the hour of hunger,
tayari ametangaza saa ya njaa.
And that means,
na hiyo inamaanisha,
if you are going to be that faithful and wise servant.
Ikiwa unaenda kuwa huyo mtumishi mwaminifu na mwenye hekima.
That faithful and wise servant,
huyo mtumishi mwaminifu na mwenye hekima,
is going to be a servant,
anaenda kuwa mtumishi,
that has capacity,
ambaye anaweza,
to detect,
ya kutambua,
that wow,
kwamba wow,
look,
tazama,
the Messiah is about to come,
Masihi karibu anarudi,
and now,
na sasa,
I need to feed the sheep,
nahitaji kuwalisha kondoo.
Can I move on?
Unaweza kusonga mbele.
This is important.
Hii ni muhimu sana.
So you see the Lord saying.
Kwa hivyo unamwona Bwana anasema
that the house has its owner.
Kwamba nyumba ina mwenyewe.
Whenever you are picked as a pastor, it's a big privilege.
Wakati wowote unachukuliwa, unachaguliwa kama mchungaji ni tunuko kubwa.
It's a privilege for you to serve your fellow.
Ni tunuko kuwatumikia wenzako.
The other thing you see.
Jambo lingine unaloliona.
The Lord is saying.
Bwana anasema.
That the church has its owner.
Kwamba kanisa lina mwenyewe.
The other thing you see.
Jambo lingine unaloliona.
Is that this gospel of prosperity.
Ni kwamba injili hii ya ufanisi.
Of sow a seed. If you want something, pay money first.
Ya panda mbegu. Ikiwa unataka kitu, lipa kwanza.
It constitutes.
Inaunganisha.
Abusing your fellow servants.
Kumaanisha kutusi watumishi wenzako.
And drinking with the drunkards.
Na kunywa na walevi.
And being hostile to the other fellow slaves.
Na kuwa mkali kwa watumishi wenzako.
Oh yes.
Oh ndio.
Today it is being said as it is, right?
Leo inasemwa kwa kadri ilivyo.
I don't normally get this time abroad. Yes, we do this all over.
Kwa kawaida sipati wakati, lakini ngambo tumefanya haya kote kote.
But in this land this is key now.
Lakini katika nchi hii ni nyeti sasa.
He's saying.
Anasema
that the Lord is saying.
Kwamba Bwana anasema.
That even the gospel has its owner.
Kwamba hata injili ina mwenyewe.
You cannot abuse it.
Hawezi ukaitukana.
That even heaven.
Kwamba hata mbingu.
Has its owner.
Iko na mwenyewe.
Salvation has its owner.
Wokovu una mwenyewe.
And so when we are picked to give the message.
Na hivyo basi tunapochaguliwa kupeana ujumbe.
We need to count it a humbling privilege.
Tunahitaji kuhesabu kama tunku yenye kunyenyekesha mno.
Step by step, precious
hatua
people.
Hatua kwa hatua watu wa dhamani.
Also.
Na pia.
You need to have some knowledge about diet.
Unahitaji kuwa na ufahamu fulani kuhusu lishe bora.
Spiritual diet.
Lishe bora ya kiroho.
You want to feed the church at this hour with milk and cereal.
Unataka kulisha kanisa wakati huu pamoja na maziwa na nafaka.
Is this cerelac, whatever you want to, I don't know what it is, but for the babies.
Sijui ni nini lakini kwa watoto.
And yet this is the hour when the church should be mature.
Na ile hali ile ndio saa ambapo kanisa lapaswa kukomaa.
When they need ugali na sukuma wiki.
Ambapo wanahitaji ugali na sukuma wiki.
Na nyama.
Na nyama.
Let me translate to the guests. Ugali is the Kenyan bread. I mean the rather not bread but the corn meal. You ate it yesterday. Hallelujah.
Hallelujah.
Sukuma wiki is the popular vegetable here. And nyama, the meat. That is food for mature people.
Hicho ni chakula cha watu waliokomaa.
Why would you give the church milk?
Kwa nini ulipatie kanisa maziwa?
And cereal.
Na nafaka.
At this hour.
Kwa wakati kama huu.
When the church is supposed to be mature.
Wakati kanisa lapaswa kukomaa.
Focus on me now.
Nilenge sasa.
Everybody on me.
Kila mtu kwangu.
I want to advance the conversation.
Nataka niendeleze hayo majadiliano.
Now.
Sasa.
The cloud of God.
Wingu la Mungu.
That has come to prepare the church.
Ambalo limekuja kuliandaa kanisa.
That has come to affirm the words of Jesus.
Ambalo limekuja kudhibitisha neno la Yesu.
About entry to heaven.
Kuhusu kiingilio kuingia mbinguni.
He's also saying.
Pia linasema.
That in the Bible.
Kwamba katika Biblia.
There is an important scripture for the pastor.
Kunalo andiko nyeti kwa ajili ya wachungaji.
That can help the pastor understand.
Ambalo aweza msaidia mchungaji aelewe.
Who the faithful and wise servant is.
Mtumishi mwaminifu na mwenye hekima ni nani?
Hallelujah.
Hallelujah.
And that scripture is in the book of Genesis 41.
na hilo andiko ni katika kitabu cha Mwanzo 41.
Genesis 41.
Mwanzo 41.
When the Lord is talking about Joseph.
Wakati Bwana anazungumzia kuhusu Yosefu.
That is where we are going to dwell quite a bit.
Hapo ndipo tunaenda kukaa kidogo.
Can we read the scripture?
Je, tunaweza lisoma hilo andiko?
You can read the whole Genesis 41 at home.
Unaweza soma Mwanzo yote 41 kule nyumbani.
Let me read 37 on.
Hebu nisome mstari wa 37 kuendelea mbele.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amina.
Hallelujah.
Hallelujah.
The book of Genesis chapter 41.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 41.
Amen.
Amina.
I'm reading from 37.
Nasoma kuanzia mstari wa.
Okay, we can okay, verse 37. Can I read?
Mstari wa 37. Je, unaweza soma?
Then I'll summarize the verses before.
Alafu kwa mkutasari wa mstari mwingine.
The plan seemed good to Pharaoh and to all his officials.
Mpango huu ulionekana mzuri kwa Farao na kwa maafisa wake wote.
So Pharaoh asked them, "Can we find anyone like this man in whom is the spirit of God?"
Hivyo Farao akawauliza, "Je, tunaweza kumpata yote kama mtu huyu ambaye roho wa Mungu yumo ndani yake?"
Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you."
Ndipo Farao kamwambia Yosefu, "Maadamu Mungu amekufunulia yote haya, hakuna mwingine yeyote mwenye akili na hekima kama wewe."
And he goes on to say,
na anaendelea kusema,
"As wise as you." Yes, and then he goes on to say, "You shall be in charge of my palace and all my people are to submit to your orders. Only with the respect the throne will I be greater than you."
Wewe utakuwa msimamizi wa jumba langu la kifalme na watu wangu wote watatii amri zako. Ni kuhusu kiti cha ufalme tu nitakuwa mkuu kuliko wewe.
Everybody now focus on me. All
kila
people just focus on me.
Nilenge kila mtu.
Really focus on me now.
Nilenge kwa haswa sasa.
The king of Egypt.
Mfalme wa Misri.
The Pharaoh.
Farao.
He had a dream.
Alikuwa na ndoto.
And the Bible says.
Na Biblia inasema.
That the dream disturbed his spirit. He was disturbed.
Kwamba ndoto ikamsumbua, ikasumbua roho yake.
Meaning.
Kumaanisha,
there are certain things you can look at.
Kuna baadhi ya mambo unayoweza kuyaangalia.
And you feel that this don't look good.
Na uone kwamba hii sio nzuri.
He had a dream.
Alikuwa na ndoto.
And in that dream,
na katika hiyo ndoto,
he saw the following.
Aliona yafuatayo.
Everybody focus on me now.
Kila mtu mnilenge sasa.
He saw.
Aliona
that out of River Nile.
Ya kwamba kutoka kwa mto Nile.
Came 7 cows.
Kukatoka ng'ombe 7.
Sleek and fat and beautiful.
Walikuwa wazuri na wamenona na wanene.
Wanene, very powerful. Sleek and fat and beautiful.
Walikuwa wanene na walikuwa wakupendeza.
And then,
alafu,
he saw another dream.
Akaona ndoto nyingine.
In which other 7 cows.
Ambao ng'ombe wengine 7.
Came out.
Walijitokeza.
They were gaunt and slim and lean and ugly.
Walikuwa wamekondeana tena wenye sura mbaya.
And the ugly cows ate up.
Na wale ng'ombe wasiokuwa na sura nzuri waliokonda wakakula.
They ate up all the beautiful cows.
Wakakula wale ng'ombe wanene na wazuri.
And yet,
alafu,
when you looked at the ugly cows,
ulipowaangalia wale ng'ombe ambao hawana sura nzuri,
at the end of the eating,
mwishowe wa kukula,
they look like they had not eaten a thing.
Walionekana kana kwamba hawajakula kitu chochote. Sawa bakao, sasa nimeta
sasa mnaweza kupokea uponyaji wenu.
Now you can receive your healing.
Sasa mnaweza kupokea uponyaji wenu. Kwa sababu utukufu uko hapa.
Everybody can receive their healing.
Kila mtu anaweza kupokea uponyaji wao sasa hivi.
I want the Lord to touch you.
Nataka Bwana akawaguse.
To begin this meeting.
Kuanzisha mkutano huu.
In a mighty way.
Katika njia kubwa sana.
Lift up your hands.
Inueni juu mikono yenu.
Worship him.
Kikundi cha kuabudu.
And close your eyes.
Kisha fumbeni macho yenu.
Mighty Father. Father, mighty Father.
Baba mkuu. Sasa unaweza kutembelea kikundi cha kuabudu.
Touch them.
Na ukawaguse.
Touch them.
Na ukawaguse.
Touch them.
Na ukawaguse.
Look at that.
Tazama hiyo.
Look at that.
Tazama hiyo.
There is power here.
Kuna nguvu hapa.
The power of the Lord is here.
Nguvu za Bwana ziko hapa.
Look at this.
Tazama hiyo. Tazama hiyo. Tazama hiyo.
Look at this.
Angalia hii sasa.
Look at this now.
Angalia hii sasa.
The power of the Lord.
Nguvu za Bwana.
Look at this.
Tazama hii.
Hallelujah.
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 Tazama hiyo. Tazama hiyo, msaidia huyo.
Saidia huyo.
Saidia huyo.
Hallelujah.
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 Incredible.
Inashangaza.
The Lord is here.
Bwana yuko hapa.
Look at my daughter here.
Tazama binti wangu hapa.
Amesaidiwa. I just passed by you.
Nilipita tu karibu nawe.
And he touched you.
Alafu akakuguza.
I just passed by you.
Nilipita tu karibu na wewe.
And he touched you.
Alafu kisha akakuguza.
I was just passing by.
Nilikuwa tunapitia karibu na hapo.
And the glory left me.
Alafu utukufu ukaniondoka.
And touched you.
Na ukakuguza.
I was just passing.
Nilikuwa tunapita.
I was going elsewhere.
Nilikuwa naenda mkwingineko. Ikanitoka.
The glory of the Lord.
Utukufu wa Bwana.
Has taken control.
Umechukua ushukani. Juu ya mkutano huu. Tazama hiyo.
Unatoka upande gani? Litein. Okay. Mtoto wako na miaka ngapi?
Miaka moja na mwezi tisa.
Anaitwa nani?
Aaron
Kipchichir. Alizaliwa hivi? Umempeleka hospitalini?
Umempeleka hospitali Kapate na Kericho na
Kapate.
Ilianza Kapate.
Maji walikuwa meupe.
Kuna nuru kwa gigi. The
black one was not there.
Money haikuwepo.
It is called iris. The iris was not there.
Money ya jicho haikuwepo.
They went to the hospital.
Wakaenda hospitali kafkate.
Then they said the child cannot see.
Alafu madaktari wakasema mtoto hawezi kuona.
Kericho jambo anye.
Then they went to Kericho ophthalmologist. Then they said he cannot see.
Alafu wakaenda hospitali ya Kericho, pia wakasema hawezi akaona.
Did you bring the baby here yesterday?
Je, ulimleta mtoto hapa jana?
Eh.
Yeah, they brought the baby here. He's speaking Kalenjin. What happened to the baby today?
Yak nerai ni mlakwe.
Say it loud so people can hear.
Nenagayakra.
Ryan,
today,
Leo,
I've
seen something big.
Nimeona kitu kikubwa.
They had announced over the radio that let us take the baby. What happened today? What happened today? I have so many healed people, yes. The child has seen today.
Mutoto ameona leo.
Goja.
Just wait.
We are going to celebrate in the big way.
Tunaenda kusherekea kwa njia kubwa.
I always like to get down to the bottom of the issue.
Kila mara utaka kuingia ndani katika bilindi vyake.
That is the difference between this ministry and the liars out there.
Hiyo ndio tofauti ya huduma hii na waongo kule nje.
Because
kwa sababu
we are going to verify with our clips at the gate.
Tunaenda kudhibitisha na picha zetu kwenye lango.
Because when Jesus heals,
wakati Yesu anapoponya,
even doctors, medical doctors,
hata madaktari wa kimatibabu,
must step out,
lazima wajitokeze,
and say Jesus,
na waseme Yesu,
he is Lord,
yeye ni Bwana.
So now,
kwa hivyo sasa,
step by step,
hatua kwa hatua,
step by step,
hatua kwa hatua.
So ni ulijuaje ameona? How did you know the baby has seen?
Kena ene ile kago kuirta lakwe.
When we were there, when things were presented to the baby started grasping the things.
Wakati tulipokuwa huko, vitu vilikuwa vinapeanwa kwa mtoto. Mtoto akaanza kushika hizo vitu.
Leave, don't touch. He's following the microphone. Don't talk. You just be. Look. Power. The power of the blood. Let them photo. This is a developing story. Because you see, the Lord has just blessed the iris. The Lord has just blessed the iris. If you look at the iris, has just
moved.
Just look at that. Look at what, how they look like.
Mama Chemez.